Studio 80 Halaji Malibu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sapo e jenay lewru Desembre kala ko mbayirdirdem ko jam tan woni secret min jooton do bawdon tawede le Malifou e mangal mudu bete hande miden joodi do maison de la presse Oumar Waygalo kanyum won do microji di do. Ñoomob no dirta dengle leedi me dindi ko yaata yimbeele temedron e go o do ñew yeey muuden kanya ñew keso goddo kase mum no dirta dum woni ziga o do ko yaata yimbeele jettom o do ñew yeey muudum yenna cangal ko lana ka mutilli nokku mum no dirta duuta idum li lamu no dirta nokku no dirta diire holita wiyede faande yimbeele ban gonde darte ton ko yaata yimbeele nogo yom kay jitam wattu joono be tawdaka e yonkiji Minisma do e chapantati e go lewru Desembre ndube jopponno ko fa laba nobe kolitiri wiide wattu joni micitede wiide be gondi e pousude yoga e kakele mabbe de kanya yoga e kakele mabbe de be gondi neutral le nokko dum be gondi e bonnude wattu joni jamande holitira no metta le o do golle sande di wonno sembe kabaruji dum en jogino do betande di nohum jir wonto boggi jamde to ñaw mo no dirta dengo ko yaata yimbe la temedro go o do ñew yee e muuden dum woni le sappo je lewru Desembre jabbi nondu ala jabbi no do nobe kolitir wiide ñaw mo no dirta ziga o do ko yaata yimbe la jatton o do ñew yee e muuden yo suudu humnindu kabaru labal kanya cellali nokko kanya hokki dido kabaruji o do ñew yama le yimbe la wombe le lamu kuli koro motti sigaso kay segu kanya le gallure bamoko de fa keben famtar keben Ousmane Niali Boudi
Docteur Yakuba Kone woni haraje homini be haybugol nyawuji le direction nationale de la santé et de l'hygiène publique e wi makko darnagol nyawbe di nyawuji didi ana wonde e yarude no be jelliri
nous avons ici
mais mati ko yata yibe temdere e go ko o nyaw bubal mata e modum nokkuje kewde tagal lugal goji amen yibe temen jiddon e cheban taton ko men mati ko nyaw ane modum giddi foddo ngo nyaw fatta nyol man handen netto goto ngo may e modum ga fuddal nyaw yottade handen yime cheban taton ko may nyaw ko nedde ziga on yibe jetton men mati o ñoo anere muudum mede wondi fa hande de fidi dabri jalla be yimbe an heba ñoone gafa hande safara heba ko wahabde di ñablaaji didi
mopti kanan ko be doctor en ana gondi wadde imadaraaji do habugol e ñaw jonte no dirteedo denga e baltini hakkilaaji wiide juudi doctor region o ana gondi e wadde bawde mu ben fuddo hollitingol jamaare de docteur Bakary Koni Ba Traoré woni kumoni da haybugol ñawuji le direction regionale de la santé mopti
im hebi yimbe cewanta do jetton ko o ñoo mate muudum to goto may hen gawatte joni me hebe neddo fu dotor amen do kuma mati o nyaw anen mudun du holliti jikke lobbo ana wodi le watte joni o nyaw ko noddete ziga mata ga fe goto la mutido
holtindi wi dette dingul dabreji di dogotor en kolliti din bay rendo himbe e nyaw jonte denga kanya nyaw noddirte do virus zika
ido kabaruji fan ba hebe do bmm ande de do page facebook e compte twitter sidio tamani tagal ko lana ka yuwi wobbe dumbiri lana ka mutino fulfulde de wartata tan nokku no dirte do duuta idum le lamu diire be kolliti wiide faande yimbe be an gonde darte ton faande wombe jita ko nobe kollitiri wiide ka do lana wiama tagal ko ngam muti ko do yono yimbe le jita be wattu jono be tewuji muden jiabe an yaha yimbe le nogo yono be kollitiri wiido accha hagge be kolliti de kanko no dirte Abubakar Madjo yo goto e gondo nokku no dirte duuta kedden ko mo sifido no do kasara wori do faccitango sita sidibe
sabe samgo opinasi yo henon tepp jama o yedon lumo tonka ko yotti nuku nodirteedo dutta watti iner bete du taw hindu ana satti sanne dungu sabi so ol lana samili dian le makko reba ana wodi tonno sukabe kan e mawbe fu hanne sukango mebi o kabaru wimbe noga e jeegon mungu heba reena be maye yimbe noga e nay may hen mede wondi e surre be yimbe watti joni
wattu joni en kala hono kabaru ko nayri bangal ministre ma yoppude mabbe nokko suudu ministre humnindo hakkunde leydi malnde leydi e goddo be bihi ministre man wonde yoppude le odo nokku mi citeten wiide be gondi e bonnude yoga e kaaki mabbe didu jamaare wonde le nokko ana wemba sanne holiti widdu ana metta sanne no kaaki mabbe din gondi e bonnirede kanya fa yotto yo hono immingol hakkille ko be gondi e wadde wattu joni fa keben famtade kedden Mamadou Samaseku
fa titalla gondudo bangal courant o hebene jogala gollilde patrona holiti ko ni hakkille muɗon ko hani waɗede ley majjun an hen moƴƴintingol gollide e dem hono dartugol no musakaji keɓirte so NPM holliti du hello kuminingo moƴƴingol yeeyugol e nangugol kalisi gartire e juuɗe gollanoɓe koye muɓɓen o nokku joguiɗo tiɗallaji banggal courant gonɗo ley leydi meɗen ndi fa handen ko fawi dow kabaru courant guɓe kuminiɗe e golleji muɗon kolliti wiide ko hani waɗede kasina yo ɓeydugol moƴƴingol courant aji ɓeydugol hoggugol courant e ɓuytugol cogguji ɓe dati du no courant heɓirte ɓeyda yajinede e yirwinde courant aji keɓirteɗi nangue hedde patrona Moussa Dek Bali holti wiide daranagol moƴƴingol courant aji gollirɗe ɗe fa yettade jandeji e almusaɗɗaji ana mbawi daranade fa keɓa leydi meɗen ndi ɓeyda yirwude hedde ko hoorejo ministre en holti wiide imadaraji ana kani waɗede wattu gonɗen joni o dow gollidal hakkunde CNPM e gouvernement o
wattu joni on paami hono kabaru patrona ɗum won suudu humnido kabaru jagguji le leydi meɗen ndi ɗum woni honno ɗum woni komin ƴaɓɓini toon wattu joni en kala hono kabaru ministre maɗo ɓe gonde yoppirde nokku o wattu joni o suudu ministre humnido kabaru hakkunde Mali Kagne e leyɗele goɗɗe hollitiɗe ɓe gonde yoppude nokku o le on ɗo wattu fu noɓe gonde fusirde kaki mabɓe ɗi kañe bonnude ɗum no yoga e jamare nde ka hollitide ana metta sanne Mamadou Sama Sekou
ministre Diop holti wiide hotugol ministre ma timmanno ɗo e ñande capantati go décembre 2023 tialaji yogaji e tawre fof banggal imadaraji cillol ɗiɗobol gondugol waɗede
la deuxième phase que nous
savons golleji kila ɗiɗi bo wittugon fedde ministre ma nataki hunde ko yaafi saabu ɗum waɗiraka no ɓe milirino tiɗalaji ko kew matama hen ngam meɗe joɗire ɗi tiɗalaji funo saabi won tiɗalaji ko mata nokkuji hewde
plusieurs facteurs
jonno e ley nokkuji ɗi ministre ma wonno e muɗum jamare nde woytiki bonnandaji kaki gollirɗi civil en fedde nde banggal kabaruji iwriɗi gawo e tumbutu ɓeydade kaɓorɗe gollirde bonni kala ko jogui noon ley ɗiɗo nokkuji faddende yaltude majji alhaalima woytiki neɗɗo goto le ngallure waliyaɓe temet tato capantato e tato
minge miɗe miila ɓe waɗan ɗum saabe wattude dukkur tan e ɓiɓɓe leydi Mali sone wala ɗum no fote ni fou on moƴƴini kulleji on hokki jamaren on wawa nabde ɗo junggo moɗon hunde saabi mbini bonnugo no wala fof ko nafata saabe haalama tan nege meɓɓe wala ɓiɓɓe leydi Mali kasin kamɓe ɗi ɓe bonna ɗi kulleji saabe ittugon dukkur meɓɓe
so jawti tumbutu e gawo kangaji menaka e motti kay joppitama no woɗiri e wi yimɓele gonɓe toon e ley ko hawra e dow muɗum hotugol ministre ma timman ñande capantati go décembre 2023
wattu joni o fiyoɓe ballon wonɓe caggal leydi ndi kanko noddirteɗo Alassane Pelia kañe fa yetto Moussa Dembélé ɓe fuu ɓe garta hawrude e ɗum woni piiɗe ballon kanɗe tawede banggue leydi Mali ndi ko hani wadde ley leydi Côte d'Ivoire hitande 2023 ɗum woni mbiya 2024 piiɗe kay kani wadde fedde nde ɓe noddirta fema futti nde kañum hokki ɗiɗo kabaruji kanko ekkintinowo guɓal Mali ngal o darti ɓeɗo yimɓele ɗiɗo yallana gara paabo guɓal Mali ngal caggal ko marko ɓe baddi Mali hewoɓe barmi wattu joni o Ousmane Yali Boudi
e wi fema futta ngol hasindingol waɗi saabe barme fiyoɓe yeeso Ibrahim Kone Adama Traoré Malouda e El Bilal Touré fay seɓe calaki ko ekkintinowo o darti ɗum ɓe jeyaɓe Faransi e Mali wala fu ko mbi ko nangata hakkillo hedde kabaru Alhassane Pléya gollide ballon Mali gonɗini ergaji seeɗa ko Ibrahim Thiam fiyo ballon Mali kiɗɗo ɓattiɗo o joueur hollitinno hollitindeon wiide Alhassane Pléya jaɓay ko ekkintinowo Eric Sekou Sel darti gara e kawra e Coupe d'Afrique 2023 ɗon holliti wiide o piyo caggal kiɗɗo Mali dow bembal andi muɗon Thiam ɓeydi wiide Pléya ɓaminde dabere saabe teddingol fiyoɓe ballon Mali gonduɓe ley guɓal gotal wattu ɓoyɗo joni ko fayido kabar Moussa Dembélé wona ɓatti ɓeɗin wona kañe hoore muɗon wala fu mbiɗo hunde dow o kabaru Coupe d'Afrique des Nations 2023 an hani fuɗɗude fay yettata ko lewru to kodu wara to Mali ana tawa ley guɓal e ana tawda e Afrique du Sud Tunisie kañe Namibi
mani yo projet fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kañum Union Européenne et Coopération Espagnole
wattu joni o yewtere meɗen noddirten zoom sirde en gara haalde hono kamɓe ekkittitoɓe mobilaji soɓe naata ley ɗati mawɗi tawi ɓe mbawa wakkatiji koɓe gatta ley ɗati ɗi koko metti sanne sitan sidibi
watti fo ana mata le genni bamugo yoga ana ekkintina miraɓe muɗum downugo motoji fa yettade downugo mobilaji nde ɗati mawɗi ɗi le gennini ali yo neɗɗo goto ekkintina miñu muɗum yoho duuɓi sappo dogungo moto caggan o suka ekkintinama li dene to woni toon ali haɓɓi anya hannden naɓuɗowɗo ɗati mawɗi ɗi ekkintina hono moto dogonirte ga o suka anda sariyaji ko naari bangal do ngodo datti mawdidi berda makko fuddotan tajide on hula sanne tegal mudun annanan yimbe ana wada sonerji tatteji fu ko immo lawol ngo yoga jati ana muya sammundemo dum gonga jati ana hasina do ekitine honene baddo dognirte ga nokkuje yogaaje hunku haani cubede yalla dun wade son wala dun haltuna do golleji mudun ekuntun ko jamaare honene moto ma mobile dognirte
Sekrab don garti haddude bete hande min joti on sanet on bodon tawede le mali fe mangal mudum min biyam fadi e fe no ko nande don no do e sedde yotre meden de an wodi wassalam
gattono ko e modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non nawalla caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte dengo hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni holtiwide Touré
sene ni empaluk
yongonga ungu sombinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tinuden ewtuade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
tuulu rasure
non do ya kabaru jiwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
minister kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
yotre meden en garan halde kabaru lamu lobbo kanyo binguleedi en kaku lobbo heju jamen dimi gonde wadde do wattu joni on mi citeden wiide malin kobe hewbe kanyo gonde e wirfitaade len nokko wattu joni imma draaje hedi gonde wadede mono malin kobe wonbe jola be edum buri millioji jeegom bingel adam non be kolitri wiide ana le rumde afrique de tiagal rumde afrique de wattu joni on nyaloma dum woni nyaminaado yan nyaloma koy keejenaado hono kambe yimbeele gombe jola be dum sappo e jetti lewru decembre ndu odo nyaloma wonde yambinede nokko no dirtebe sigaso sisil mo tubi hitande hikande ko nayri bangal kambe yimbe lo wombe jolla be kanye fa yottono weltagol wattu worri fa kebe famtar ngare kede ko Mamadou Sama Seku kanye Ousmane Ali Boul pewni ando hen
leydi malli leydi ndi wita wita heewi e muɗum ɓuri fof banggal naturgol sifaji juddoji saria goso kulubali o neɗɗo joola gartuɗo kay duuɓi nayyi o waɗino hakkude libye algérie e ley guicce yaade espagne gila o warti gawsina wonde e tinnade yala biltaɗi e tiallaji
fa watte joni meɗele tiɗallaji caggane ƴumi caggal leydi warmin ga feede noddirteno OIM hooreɓe muɗum janggin amen mi hokki amen de jawdi ko nafi amen mi wawmi o feeti e golleji ko nafata amen min jaati ñolman hannden miɗe golle les services goto genni kay ko naari bangal connexion yi nandal mudum famu intunugon ordinateur
laaji nyangane dun no wonno tiagal leedi ko warti ko hinnike gulleji margal e demal e wi mako duubi nogay wadi france fadde mako wattude wattu 1977
mede fotoni be sappo e neyon bibbe balebe habbe ania yoppude leedi france waral leedi maldo me warma ewa gulleji dime way wadde hono misali demal e margon dabaji ko nafata amen me wari le leedi mali giddi hita ne yorgo bongo ko matande leedi ni tijji hannen homa amen fu hebi hunde ko wawta wurnde jom
baraka fofona yo horojo nokku bismugol e famingol yibe jola nokku kay o meme hala mijo jiogaji bangal jogola lamu e vitawita e yagol jola
nous avons un cadre
hono di kabaruji fu ana mate le leede yogaji ga du e tawede fu bala yogaji antun joddinama e inde be yibe ferobe kay e projet ngaji ko hewi ana wonde fiir dabriji ko nafata be yibe sube wari be fu dokkundira juude golla yalla kabaruji lobbi ana heba yede hakko e balle fu ko natto sabe be yimbe heba yite ne cercle ngaji e réseau ngaji leddi fu hannen men joddin ton centre goto ko wata sakitaade be yimbe
différents cercles de la région
tagal fandañ mabbe yade njola nafaka wita wita o famaji mabbe le yirewere nokkuji mabbe hakkilo baraka fu fana haba sifa wita witaji di yata fe tagal be do yimbe njola be
donc si aujourd'hui les
ngelama hannden yimbe ko heewi way hebde jangam yogadu hebna ciud doctoroje du fu sabe mudum yo yimbe meden firbe yeccagal leede sab kabe itti kalsi yal di ciud l'école itti doctor roje moddine do natinga sabe do hunjinde kebe nukkuje kewde le leedini
fedde leedi mari fu maninde njaltinaabe na wonde imadraaji dranade hakkeji yimbe njola e kedum fabaaji mabbe no yawri kadana Ousmane Diarra kangon horejo AMB
nous sommes tous des
en fe yimbe ferbe no wirfitibe war leedi mu en wittigon tiegal leede ma hedda gon leedi mudum fu fu hajje tomontano ga ko burtiide tofon yo fiide dabiriji hono be yimbe faberte su wari bangal hokkude hajje le lobbi kanko be tiafaaje tiegal mudum jangundebe golleji ko wata nafudebe tiegal sub jolal e warti
à l'heure de retour
madraji yogaji ngoni wodede to kuni dugutun le la musikaso gila atner abidende ministre humanité mali ngobe ngobe tagal landini don sisilo woni yawaraji bi adama e kabaru weltere wakati e bi docteur Burlay Keita tindina wato ministre nde dabari fuf jama yalla watande hakilo be leddi mali gonbe ñola jogbe telaji le leede de be ngoni e mudu
bamre hitan 2017 wartande handen ko yati be kunyaji cifande jion hunke heba faba to lamka e balemu en be yimbe wirfitibe du tagal leede fa handen jodo hala ana wonde wadede hakkune menen ka lam on ka e bale yogaji ko natto sabe firi dabri jalla be yimbe an heba faabe sabe yoga mabbe an le titelaji fa handen malin kobe ko yato minoji jeegon hunko hibbi fiti sacre joni
ko buri tabon yeton le tema doro yimbe jola na le runde afrique hedibe be ana europe amerique du nord et asie non holisri ministre malin kobe gonbe tagal